bachele sangfikile mkulweni sangfikile bachele wehobosha awu bachele sangfikile mkulweni sangfikile bachele wehobosha awu bachele sangfikile mkulweni sangfikile bachele njobo
ngitabalandisa
njobo yazi uyazi isayikale makhaya awu njobo yazi uyazi isayikale mshisandla
ngitabalandisa
njobo yazi uyazi isayikala ngakithi awu bachele sangfikile mkulweni sangfikile bachele wehobosha
ngitabalandisa sikoti
Madoda mhlangi lalisi phonya phonya sengomemlandi Awulali kuphi babhema mhlangi shayisi phonya phonya sengomemlandi Angithi ubabuya kalo makushawa mina Ubabuya kale kaya Angithi ubabuya kalo makushawa mina Ubabuya kale kaya Awulali kuphi babhema mhlangi lalisi phonya phonya sengomemlandi
Hayi 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 sishona njalo ngomuzini yasasandiyazwana ithole ngathi yeba fastbone yikho lana osenzela imphakazele hethambulana usho mina ubaqede intombi ubaqede insizwe ngibaqede futhi lokasela ngaqhina sengibaqede gold kwandonga ziyaduma amathambahlanya olingana fuze kadadwa bothokozile endlela ekhona konyambosi lapha igumlala igumulo igumulo ubaxonga zifukule umshini ogayiqulela kona ukhesheni umama sifuna bonke abantu sami tubantu biyajabula nyembe zama ngikhala ziyathi gopoko bose thokoze police station isithuthi sekuze emnyama kuba disemisa visa fetsa zinyemisa zaphekisa phezulu ngokujwayelekile Kanti lapho kubi kudlala kwamzila kahla yehle ibhekeza into efuna into enyanza ngaphesheya lutho phela la kuyalambatha hawu hawu ehe
Ushumba khongo zifukulu umshayina okayizicelane kwalokhesheni Ushumba khongo zifukulu umshayina okayizicelane kwalokhesheni Inkunza nyama sohlanda iyazona izithole enkanjini Inkunza nyama sohlanda iyazona izithole enkanjini Ushumba khethe sizwe Nasentombini ubaqede mothanda Usho baqede insizweni Nasentombini ubaqede mothanda Awe njobo yazi Uyazi isayikale mshisandlu
Ngitabala mshisandlu sikoti
Mhlangi lalisi phonya phonya sengomemlandi Awulali kuphi babhema mhlangi shayisi phonya phonya sengomemlandi Angithi ubabuya kalo makushawa mina Ubabuya kale kaya Angithi ubabuya kalo makushawa mina Ubabuya kale kaya Awulali kuphi babhema mhlangi lalisi phonya phonya sengomemlandi
Ngitabala nje sangu sikho